Scarface Martin Beats. I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord?
Hii dunia inanitazama wakati sina cha kufanya. Napitia magumu haya leo ni zaidi ya jana. Alishaniambia mama, jamii nikaitukana yote kanipa lawama. Inafikia mahali kwanza sitamani kesho. Ni bora iende mbali maana mimi mwenyewe sio special. Anisamee Mungu ikiwa nimekosea. Moyoni nina machungu yanifanyayo kuongea. Riziki mafungu saba la ngapi ndo langu. Yesu alibeba msalaba ili kufuta dhambi zangu. Niombacho ni amani idumu kwa kila nafsi. Pale tunapoamini Baba Mungu we nasi kila saa kila wakati.
I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord?
Naomba unikumbuke, unyosho nitakase na machozi unifute. Naja mbele zako kipi utakacho nikupe. Kwako nijishushe, yajapo mabaya basi yote unepushe. Yangu afya ipo sawa ila roho inaumia. Tapata wapi dawa ndo niache kufikiria. Hawa watu na makosa, yupe atakaye pona. Ile siku ya kudondoka, nani atakayeongoza? Ikiwa wachungaji pia kufa wana ogopwa. Shetani ametawala dalili ya siku za mwisho. Hata ukiwa kinara utalala very simple. Kweli dunia duara yasemavyo maandiko.
I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord?
Mola tondole hukumu, haya maisha dhabu tosha. Wengu anakunywa sumu, sababu ya kujichoka. Nani takaye mlaumu? Metupa uwezo na mamlaka, mbona tusijivunie? Kamuru tutoe sadaka ili utuzidishie. Takacho tunapata bora tukusujudie. Wendo mweza wa yote milele utujalie. Ifikapo asubuhi sio ni mwanga kabisa na nzingira maadui. Mbele yangu naona giza, iko wapi nuru? Mimi hapa naitafuta nisije kukufuru. Maneno yakavuka ukuta. I feel to belong,
I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord?
The worth of my life, it's only you who knows. As much more I survive, I thank you most, Lord God of mercy. Tupae wana maji, kurude yuma saki. Mbele yangu naona taji, nifunguli njia. Nione baraka zako, sababu nina nia. Na hii naifanya kiapo, napiga magoti na tubu dhambi na makosa. Kimya bila makofi, kwa maombi najiongoza. Kusema misi choki, haitoshi. Hakuna waku stop it, ni safari ya kupita. Ni hali ya maisha, duniani zipo shida. Ipo siku staisha.
I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord?
I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord? I feel to belong, fallen angel. Where are you, Lord? Where are you, Lord?